Tegeza mweni nokukaga mwebale kusabira mbadde luzira ngabe kumye usaba munda gamani nera bizanga zivugali totyango kuona bona kumasi kufa nooza lazalo mubuna kubwe eyali mbuwe jerenga tali nasubi tena kwerikera ne musesema kale yalabira unge ayitwa ngomoro atusembitibwe bitavutyana kati atudde kuderi nyini kumbafe babali abagaga bali kukono kikoze bwetyo nga yentandika okugoya eseri nene engeri gyetufungisamu nange saba n'ebizibu byakubatutumu ne kwe bantumira okgende eruzira gyembaddeyo okumalako ebbanga ne bannange kintu kukomera abaana bamwe bali mugeyeneeyo mukama kyensaba kwe kwangu ocune mirembe nnomu abagatoze obwedda abatini n'abazeeyise ennamusanungi evudde mu muto malfayas walukagga nga nzaalwa Masaka kibuka ye yalambula balwadde awo n'ebizibu byabwe n'abitotola nze kati abasibe be nnabaddemu ndese bwina wekkomera nsaba olindeko nagwakoyo musisinkana alatta nokugera bumansula kuli nga bwakinagguka nti kiri baki nze kiri ntwaza amazima nsibwe nange bwe nalinga nkimanyi nno ntyo zatali mubbi yadde n'obuzeezeza obundi kumbe luno olugera atannaba kuva mu duniya nalugattako bw'otannakaddiya nasoose makinge n'ensangayo kkooti amangu ago olwantwalwa luzira ye nasanzeeyo n'ababulako abaabwe kwe bafenkenya kufa enjala ebaluye ne bakongola enviiri akawunga keri kapiripiri ate nga lazima olina kulya kitawe terizina option tinalya kiri gye nasanze yaba embiro sipiidi sipiidi abamu obubuto ne bubengera obasanga banyumi obayita bazeeyi abaali abato bakaddiye bambeera ya kulya nasanze abasiba abawera ng'ebibiri mukaluumu akatono okufa nga buli omwasitami ali ku munne bambi ng'olwo abagagga bawummuddeku beegwira wansi bambi ku seminti awo abamu n'okwebikka ne bakweddira balala ate endigo yebisensu sokkamala kyokka ennaku zisanga musibe banywera mbikopa ebigubye nga irizi bwebite ne bye baliirako ate nga bambi buba bwalumu okukafuna era abamu balwala ne bafiirayo obulamu kwagaliza ekkomera dala kwagaliza ntana olindirira lw'olitwalwayo kyekkomera keera ya kunsi akwagaliza ekkomera daladala kwagaliza ntana olindirira lw'olitwalwayo kyekkomera keera ya kunsi weneeyepankira mu buyonjo bwosemyowa emitayimbo ebyo tegibimanyi wali ensekere gwe abasula ng'embizi ebeeyagula okuyuza ensusu byebyensula mu makomera bambi musulanga ddala bagwiba ddalu eriyo abateebaka ne bafuuwa enjaye mpaka buddeke genye wenna abataginywa ne mujulira okwetta nga byonna rumu ekyuma buyaga kwosa ebidoli ebijjudde ettabu o ebyegatta n'ogyowulira ekyennaku ate ne bakeezebwa bambi n'obuddoobo tebunnakya bonna ku foreni ne bakwasibwa enkumbi ne bakyapajembe ne babuzibya okinyegako nti ndi mulwadde nze empiso z'eringogabana obuti ezankabadde empeke kyekyokulya tofuna eri ebyokulwala tonyumya fuba nnyo okulaba ng'omalako enseero oolema kufuuka musibe ne basibe banno bakugombamu obwala olw'ebbula ly'amagezi ne bawetula okyayinza okuba nti okubeera eyo kale ebbanga liryakutwalayo kyokka eyabba enkoko neyasobeza akaana ekyennaku musuzibwa wamu abamadakesa batise mundu ab'ebisa biyinja ku nzigi n'abaasiba olw'empalananga nze ebawaayiriza obasangayo nasanze yaba asiedwe miaka minji minji nga bakadideyo moyo ne bw'omuyimbula teraddeye waawe akuddamu nti ntandikirewa ekyomutawano ekisingayo ndwadde olw'ebifuba emisujja n'emitwe sibunyobiwa n'ensula yaayo mbofu asima n'obubi bwandeyagalaku abalwadde b'amabwa gawezezza emyaka kumpi nga gafuuse kookolo gatiriika ate nga bugawulyo kamala kyokka ne gutuula abo mu budde bw'okulya kiri mu kkomera olengeza zirya amaaso tirengera ebyo bwe bifaananye nga bakolodde emigugo yanguwako gisiba ogamba tipo muzizi bwatuse obula kwagaliza ekkomera ddala ddala kwagaliza ntaana olindirira lw'olitwalwayo nti ekkomera keena yakunsi akwagaliza ekkomera ddala ddala kwagaliza ntaana olindirira lw'olitwalwayo nti ekkomera keena yakunsi teriddemba kujjako ennaku mpaawo kalungi ab'emikwano mu makomera nze rina ebbanga lye namazeeyo matege ate ne bw'osooza neewugulamu ekyonyambye nagenze nnina erinnye basibe n'abakulu ng'abo bammanyi saalina eyadde okuyerako olujja katonda w'abaavu yakinkoleddeko nasulayo lumu ne nkwasibwa obukulu obukulu bwajjeeyo yitibwa caki mpazi nga bw'olaba masomero ne edi prefect ebimu byaliko okuyimba bwekuli akalombolombeeyo nayise ne kuyimba n'enkoloobya kati abasibe abo mbamaleko emaali nga nti bakuba ango bulirwe mpuzika ekabula mulire watamanyirweyo abanumirirwa ne mujjayo nasimanyenyera nesaba omukama bampeera emikisa nate obambuzi bw'otegerera emikwano egikulimbalimba n'egikakasa enali nesiga mbayita ng'abange pawola zimayalinnayo shamira ne alimba bambi mwandaze kwano jakinabitekisi onera shida kenze naziyoni mwakolera yefujjo ng'era bw'omanya ebintu by'abaserebu n'abalala bangi sijja bamenya olw'obudde obutono okufa n'abakola ekisoboka nteresibwe subira yalisanyo yammwe mbalangira tuyisa okusima kwange erimu mwena abeeyiye ku kkooti ng'era kyemmanyi mu lumu saala n'amaziga bimwankaabidde bwe buwanguzi omukama bwandeegeza mwejjeemu emyoyo egy'empalananga eyo yebuliba obuzibu bubasangawa banneerekereza ebyekkomera bbaayi ndidda n'omusuubuzi omugeyi obula kwagaliza ekkomera ddala ddala kwagaliza ntaana olinjirira lw'olitwalwayo nti ekkomera keena yakunsi akwagaliza ekkomera